inkundla namhlanje ithathe isigqibo into ba umkhanelwa ganikwa ushwele kuba ikhothi iqonda into ba lo mfo wonzakalisile elizama ukunyashela phansi amalungelo omntana omncinci. Ngoko ke singumasipalathi inkundla kafuneka ibeqatha kulo mfo kuba amalungelo abantwana ngamalungelo ekufuneke siwahloniphe siwakhusele. Abantwana bethu asikwazi ukubenza amakhakha okuzikhusela thina ngenxa yento yoba sisithi sifuna izindlu. Ngoko ke singumasipala sijongile ke le case kuba lihlazo eli lenzekileyo.
We'll be able to hear it.